בליל הל. The city and yon to footin da boniswa. Garden go menga paga tikwam. Ibali sibali lobuwa. Lokuvuka gomtu nolonwa bolunga peliyo. Abantu dala ben valeli zela. The city and the onto footin ya boni swa. Goringo menga paga tikwam. Ibali sibali lobuwa. Lokuvuka gomtu nolonwa bolunga peliyo. Is of a loom bear from Lower in the Tembelly Jar. That under so evil and go, ma. Is of a loom bear from Lower in the Tembelly Jar. Ziyondise apho kungenjena kudala sithi nyawo zamise ndikoke undise kwanti ziyondise apho kungenjena umpefumlo wahlukene tatanda zuyivele ngoma izobusalela umpefumlo wakho. Salalu, bebum lo wako, in the tembeli.